minyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe ne minyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mukwano nzima byokola yadenga sikubulira oba bunota ne wala ne mubulwa de nota njabulira be banja banyongelela balimba bagamba tisikusanila sekimanyo bibulira naye tebikutegula omutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe weyakula ebisenge by'omutima gwange nojuzaamu essanyu ly'omutima gwo makala ngulinywe eddembe wangu myagumya kwe nosirisa mikwano gyali tewanduka, tewanzula, tewanesamba, wanekwata omutima gwange gusimye kwe, moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe, ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe, moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe, ne mwene bakila ndota kwe abantu bakuno bayikiriza balaba bakwesembereza getukola babiringiriza basalinkiriza buli lucha bakwesembereza nga bakuwaniriza kibali kuja kukuzuza bagala kukufiriza omutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe
mukwano nzima byokola yadenga sikubulira muba bunota ne wala ne mubulwa de ndota njabulira mbe banja banyogelera bagamba nti sikusanira nzekimanyo bibulira naye tebikutengula
bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange gusimye kwe moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila ndota kwe mutima gwange moyo gwange gulonze kwe n'ebinyonyi biyimba kwe ne mwene bakila.